songo na longo longo ile nginje nginje mbongo mbongo tu maneno shombo inje inje adithi adithi njo lakini uongo sije sije nipe mchongo kidogo mikogo songo binde nganga nga shetati kamba menpata mamze baba nisha ganga nja paka chagas naona gere na pupeti kupanga weze mwaga chele Zeni joto joto Hili vanga la kikubwe siki to to We Bundi mbundi laza po po Hapa mziki hauzimu mpaka ko ko Rico
Mbundi mbundi salabobo
Sito mage razi na votaka Nyaka nyaka Nyanga nyanga kama nyama bado mbichi Wape fish wakitaka Wape chapa Wape masa Wapoze cha kisha wono tamiongea Usieke tama chagua nae kufafa Kama uje mjua basi kokoto naeza kaka Ongeze ni joto joto Ili vanga la kikubwa sikitoto hey, Bundi bundi laza popo Hapa mziki ya uzimi paka koko Liko
Mabundi mabundi sema popo
Mpaka koko riko
Hili kwa malawa kukose watu Na ukesha ni mabundi sema puto